samaki majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati nayonipa sijawahi ona. Ndani juu kiko cha mende chali, party to party, Monday to Monday. Ndani juu party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vicky Bundy.
Helewa wewe wangu wa moyoni, ulivyojaza jipo moyoni, hakika mwingine sio. Zawadi wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Zawadi wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana.
Such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.